Chuy,
keep it up.
Ay,
Dios mío.
Hasta la vi.
Gani pega que papá, yo, que papá, yo, gani pega que papá, yo, que papá, yo, gani pega que papá, yo, que papá, yo, gani pega que papá, yo, que papá, yo. Aquí ni angalia, namlipia bia, aquí ni katikia, pesa namrushia, gani roga kiwe pesi. Apana iwaza guest, mimi nakunywa balimi, yeye nampa henesi. Akichiti muwacha achiti, mana kwangu fiti, nasema simuachi. Wafanye kwenye viti ama kwenye miti, misi tingishiki, nasema simuachi. Kanipiga kepapai, juju, kepapai, juju. Kanipiga kepapai, juju, kepapai, juju. Kanipiga kepapai, juju, kepapai, juju. Kanipiga kepapai, juju.
Nimekufa kibodo, kanipiga kipapai,
uyoyo.
Akija ghetto nampa dodo, to the left, to the right, can you shake it? Wine for me, baby. Now I got to be no be, baby. If you need my kidney, I am ready.
Can you dance for me?
Of course I am Zambu, and I can teach you good. Enjoy your dance, let you. Enjoy your lema joke. Say have you wash your pants, toss a lie. Do any have you do as a lie? She be na me, wake up my life. She be na me, want chop this life.
Just love,
uyoyo.
Gani pega que papai, juju, que papai, juju. Gani pega que papai, juju, que papai, juju. Gani pega que papai, juju, que papai, juju. Gani pega que papai, juju, que papai. Mama kipanda ndege ruka juu,
juju.
Tatembea kwa miguu,
juju.
Panda range brand new,
juju.
Mitapanda kiliku,
juju.
Ata nikikufuma ghetto na msela,
unaona sipendi.
Nipiga juju kibindira,
soma la mapi.
Ati nimemwona na pimbi, anadanga kidimbwi, anakuchuna shilingi.
Niache
zoba la mapi.
Elementi maisha kamwaga lazi, tipsi ana mabwana shazi, fote fote body room unala chazi.
Niache zoba la mapi.
Akichiti muwacha achiti, mana kwangu fiti, nasema simuachi. Wafanye kwenye viti ama kwenye miti, misi tingishiki, nasema simuachi.
Kanipiga kipapai, juju. Kipapai, juju. Kanipiga kipapai, juju. Kipapai, juju. Kanipiga